julde go'o lewru desamba hitande 2024 nyalom hande o sakrabe hidibe to gondum hedale hejjum amin din lende mangal mudum fu mi calmin am sanne bisimna modom e hedade action amin nyalom hande o do woni do Ousmane Nyaali Boule Ousmane hodum fu woni go jogonda sakrabe hande sembe kabaruji
Ali Cisse mi joti ma tafana ko jogiden e kabaruji di en kalan hala himbe holta biwede wattu jondi ana kolta jawdi en sanne do be ande de kutte yen woni ko don watta en keban jabdo e zeda yambe debe sapu e tata berde hijor kirje en katolik to kidato hanani timude alan hande ne sisi be cubi hika jenesi mali tinno do ndartugol mali kes o yalla analato be dun woni ko hani wadete do renugol hawado en kalan handen hala sugo jokkole gorde gon do kajoloto gondu don sodude e jande waylta wadde kulle godde en timineran kabaruji di halde hala haro calbi
nyaale buli tama ara andi yimbe la jibbe holude kulle ko jogi do bembe ande to
no jaati watta jonoy do bembe ande ka san nabbal tan a yiyan dun e sukab jokkolbe hewbe woni hollitobe jawdi jibben hono montoroji mo bilaji fa yottaade kadle mo ben yoga jaati an holla e kalisiji mudun di jogi ay dum hollinkinare non jaati ka a tawan yoga toy wana kan jaati di e jawdiji e andi be kaba neda kolti wide dun wana ko moyi an way wadde ne jomon kutteji fabe de na fam an ko musa agma ha hebnen du facitan Umar way gallo
hollude jawlele mudu kanye masiriji mudu yo hunde ko wonde hebude sembe sanne le beme ande de so tama wobbe kollan dun yalla yimbe lana jabana dun wobbe dumbi ana kollan dun yalla wobbe ana keba berde golla
exhibition
hollitinde jawlele mudun do beme ande to ina way latar sababu so yimbe le wobbe jida jawdi sanne fa nanga datti di modja dun wana ko hani hokkede yakawere ina way latar sababu yalla yimbe ana jabana neddo le beme ande de ton tambooda waddi de do kudde so jieda gasa wobbe du yo mbassotobe non
très large
andabe kabor neddo kay kollitiwide ina way wodude kutteji sanne hono sukabe haye be ngori le leedi meden di falato sababu du wobbe nanga datti di modja docteur Moussa Cissé andando kabar neddo ko
cela dénote vraiment un complexe
de way latat sababu yalla yimbe ana jabana neddo idum holliti wi tan wobbe ana jaagiro no gorri no wobbe du yombassotobe non idum way waddude kutteji idum way waddude ko nayri bangal bandiya ko kanye fa yotto wuykaji e sande do yimbe
la violence etc
ko mo itan neddo teddina mo yifuf golliradu do ngonga don ko yimbeelbe men kawriti be kolliti wiide
sagabe kedi be amdom o do bay tottude men ko woni hakkilaji modon fu bangal no golliji amen di yartade o do numero o ngadam chapanji jeegom chapan jene e jitti chapan joy e jeegom chapan joy e jeegom kase yambele debe sappo e tato berde hijjore chrétien em catholique em fuddi kitato asawernde
hikka ndokado teddegal mudon yo joses kay hunjininde hore e golleji mudon ko watta hitande fu sisilbe jubbe hikka sukabe jokkolbe malitin no ndukinara juude yalla malike so biado ana lato
hodo fu de do hijjoro way wadde bangal hunton dirde yimbel gombele lamu kitab yalla idu way latan sababu batton dirde jokkolbe chrétien fa to alislam en fa kebe famtare anni ko kejado amen gondo to do woni fuude musa jakiti hebanem do hendo festango Umar way gelo
min sukabe jokkolbe alislam kanye chrétien wombe kitabe fu min landito do do hijjore non kanko no dirtede jango jekite gonbe fedde sukabe jokolbe to kitato hollitiri wiide
am be far la nyonga
min fu mi kawrti le sud église do mi kawrte sukabe haye gombe do be fami jabbito hijjobe mabbe jottobe le o do nokku yuro hunde kitanon min fu mi potule hen do habake dine alislam
mamadou dine ko jate mine
zanko zay kita gondo les enesi chrétien be no dirta catholique kita don tawa kanyundu wi hitande fu be gollidan o do gollana be de dewral du hakkune mabbe hitande fu o do golle min gollata mi kawrtan e sukabe haye alislam gombe do be kanye sukabe dibe no me kan wutirde sud église ndu hitande fu chrétien no dirtebe catholique be to kitatobe jaata hijjoyde yo yimbe le temede temede jottoto ton dun ko fodi Moussa Jakite hebini sujud tamane kita
yambere dido bal kawrtal gal be noddirta forum national des jeunes do hebugol yottaade service ngaji kumani din de nago fa to sarugol leedi amendi fuddi alkamsare yaade aljumaare bettinde no kum noddirta memorial modbo kita
le balle didi hebe ndukkindiran hakkilaji do ni sukabe jokkolbe mali e wi hunci nimbe dun hore fanda mudun yo hollitinde jeunesse mali o do nafa dande mabbe do dartugol jam e junni do fa bidre den nan fam ke en Umar way galo do jantore lala alaysha walati infa
sukaɓe hayeɓe hewɓe kañum goni jangguinaɓe yuroɓe le nokku noddirteɗo Tumbutu Gawo motti kañe Bamako ko woni fana muɗum fa pammine ko nayri bangal ndenago kañe sériya Lilidi Malindi Akuba Hamidou Maiga kañum laami fedde noddirte réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique
c'est important
ɗum nafasani hayeɓe nayru bangal ɗiɗo golleji goni darle maɓɓe ko nayri bangal no sériya wuri kañe fa yettoyo ndenago sukaɓe ana kani hokkidirde juuɗe ɓe kolla golleji maɓɓe dukonayri bangal jaldiñiɗi ɓamde 2012 yettare ñalawma hannden o sukaɓe tawama le golleji kewɗi ko nayri bangal ndenago kañe sériya ka ɗum etede fof kanko noddirteɗo Hawa Keita jeyaɗo le fedde noddirte club zar paix et sécurité hollitiɗo sukaɓe tottatake golleji ɗi kani gollude ɗi sukaɓe gatti koyɗe muɗen sanne konayri bangal sériyaji ɗum waɗi soɓe gaɗi oɗo batu mawɗo konayri bangal sériya eɓe le fedde wotere honno oɗo club hollirino jappere sécurité e ko nandi e muɗum eɓe gondi hokkude jamarde hakkillaji ɗuɓɓi le ngal ɗo kawritel hitande 2024 eɓe gondi e ƴewtade yalla hono ɓe kani yafinirde sukaɓe jokkolɓe konayri bangal ndenago kañe sériya sisile moɓe cuuɓi o no sukaɓe kani waɗirde immadaraji yalla cekkite mali ana moƴƴa
ɗum nawata en yewtere amme minimag yewtere amen minimag ñalawma hannde o min kaalam haala kawrtal wo'omo forum de la mode et du design mo golleji mum fuɗɗi Bamako ɗo alalbaara ɓettiini
e ley balɗe nayyi huuni ɓe golleji muɗum kawritan ɗo centre international de conférence de Bamako ɗo fa kalte haala tiɗallaji ɓe jogii e hono ɓe kaani waɗi keɓa nafagaji muɗum ley nde yambere jooɗa haalaji gatte e yettade hokkidirde hakkillaji ɗon sukaji jokkoɓe hawruɓe heen fa ɓeddure ɗen famke en Oumar Waygal ɗo jantore Issa Oumar Togola
si mbi modde ɗum wodi yokkuɗum hayeɓe noon kaɗo yo haala kanko noddirteɗo Kassim Dembélé gaɗo o coñci kañe ɓornaɗe le leydi ndi honno makko no yimɓe le hewɓe ana gondi e waylitinde no kabaru coñci e ɓornaɗe wori le leydi meɗen ndi misalu kanko noddirteɗo Namisa Tira Jon Marque moɓe noddirta Ika Luk e Yasmina Bappina jeeɗo Marque moɓe noddirta Genga kañe Sirandu Janka jeeɗo Marque moɓe noddirta Numude ɓe fuu ɓe kaali ko ɗum wondi nafude ko hani waɗede yalla hono jamarde ha nayrede bangal oɗo golle ko nayri bangal keɓe golleji keɓe li hen kamɓe gaɗoɓe nate ɓe ɓe baylitino golleji mabɓe ɗi wuri ɗum woni ko maddi inmadi wondi e wadde wattu joni o yallu ɗum heɓe lirude afrique nde kañi adunaru ndu fo e mangal
muɗum
ka fande ko nayri bangal balliguji kañi e jande yo ɗum caɗele mawɗe noon ɗum waɗi so ngal ɗo kawritala no wondi e waɗede Ibrahima Guindo ɓurɗo andirede Hakim Soul kañum laami ngal ɗo kawrital ji kewɗi ko nayri bangal muɗum ka ko nayri bangal keɓe iɗum famɗi sanne haala muɗum du haalatake wattu joni min ƴewtoto sukaɓe jokkolɓe joguiɓe hakkillaji kesiɗi yalla hono kani jangguinirede yalla ɓe tawe ɗiɗo golleji
foof
caggal nde kawrital ngal timmi nde tongande yaltinama toon madaraji du ana kani waɗede no yirwere hani waɗirde le rumde afrique nde
ɓe portrait ama yontere nde mi yaaha mi yiɗoyde e jokolle goto gaɗo jaagu kulle ɗe hoccititta so mu'intina waɗa kulle goɗɗi kasemono jan ko nandi e muɗum
e noon jaade omo ƴirono en kajolo omo noddire Dawda Diarra omo waɗa o golle duuɓi kewɗi joni holti wiide e o golle o wuuri dow muɗum nafoomo sanne o wawani hoore makko faɓeydire eɗen faamu anni ko Mamoudou Bari heɓini en dow kabaru makko
Dawda Diarra yo jaagotoɗo jamɗe e batteriji ciɗɗi ɗi nafata fo hunde kasine imo yara duuɓi capantati yo waade o fuɗɗi golle ɗe dilla o suka o heɓi nafa hendu sanne Dawda Diarra
miɗa sooda jamɗe ɗo kajolo ɗo miɗa heɓa koni arsukam dow dow hen gurdam an yowi golle fo sa aɗa andi ɗum aɗa wawi wurde dow majjum
Dawda Diarra yo neɗɗo tinniɗo sanne e ɗe golle keɓal makko e gurdam makko fuu e ɗe golle fayi ga o heɓi hollutude du imo heɓa torraji e ɗe golle saabu gollal fuu wala ngal torra heɓatake hen
barlangol nde yimmala
golle bonɗo wala neɗɗo bonɗo tan o woodi sa fuɗɗi golle tan lanɗo wallete le oɗo golle mi soodi terem am mi hurtini le hen dow wakkatiji aɗa wawi heɓude le hen tiɗallaji jaate kamiɗen golla o
golle
ɗo Mamoudou Seni Bari Kadiolo studio Tamani
le hello amen tarik nyalom hande o mi kalam hara eleleli nyorodi sahel
e non jati de kulle nyamoje tew anata we tateji fu le lamu nyora e tarikiji kebaade nanede wiama eleleldu andama ton sanne sabi jutu gol mum balde kanyedo subi wurde doni bangi miside mawne gendindi don fu ni don fuddere
hay ko dum tawa fu o mo yida o mo teddina yurto yimbel gombe tombe du fu fa bedro den famu kedden boba kanko yo horejo kiddo sudi de kol nyoroto wonko haltani nelado amen kertal yaado to dum Idrissa Sa ko do festan Omar Waygal
assure production
wakkati ni gonno e rintende goddo wakkati di jehili dende no dirta european kanyi dende wonde kase no dirtende jamel yakunda fu fotali d'accord do mangal pat mb gonno do holi tawel fi goto foti wara yido eli eli mo selay warde di fudu an wa hebudu tiadele le ngurda mudun do so fiili misidiji di adi eli eli di an jabboton do yetane fi hunde fi goto du nematadi ka jamar de rewataadi sebde du yatta e dina
religion musulmane
e kabaruji nawri bangal milke sambe chal ni kalam hala championnat europeen nyalibul
putran angleterre do match mawdo na match belba hani wadde hakune liverpool e manchester city en wonde wadde kikida ko on
leedi espagne le nyaloma sappo e joyobo odo real sociedad mo kanko amari traore woni mudum waram hebo dirde tom e real betis wakati 20h fade nem do woni ambe sappo e jena so jabbike cinema chapan nay e joy e le ligue 1 française marseille waram hebo dirde tom e AS Monaco
le on wattu goto wonna ko leccedu memo dirte e Juventus yo serie ahle leedi Italie
nyalibul do mi kadde say kabaruji amen di kikida hande di
e non jaati sakirab do kadde de kabaruji de kikida ko do gondo le malfe mangal mudum en jootu on heraade wassalamu alaykum.